MC. Still MCA, USA, USB, naka charger type C. Character wime develop viba ADHD, ndani ya ABNB. MC, still MCA, USA, USB, naka charger type C. Character wime develop viba ADHD, ndani ya ABNB.
Screen yangu bado ni JVC. Old school blood, mi wona KBC. Kichwa mbaya si wa siski, watu wa CBC uneza Twitter Gen Z. Same things she still never change, bado MVP tukimalizanga game. Sioni haya zetu zikikana shi, mindo VIP kwa show zote mna attend. JYK ukituona GAK, jeshi ya B imekam kuwaribu South Sea. Barricade kuna wale wanaike, jeshi ya D imekam kuwaribu South B. AV ukide tuchome scene, tachoma picha jwa tunaga ID. MP ya Jeski ya our plea, mara IBC vitu watetu saidi.
MC, still MCA, USA, USB, naka charger type C. Character wime develop viba, ADHD, ndani ya ABNB. MC, still MCA, USA, USB, naka charger type C. Character wime develop viba, ADHD, ndani ya ABNB.
Yo, ni kama ndo nilioletea corona. Wanabonga very bad, loud, awa maheta mzi. Snake kula kona, sababu shit sao muse yoneshanga roga nsi. Nikitaka peng, labda nikitake ring. Lupita anyezi labda akitaka ring. Njuu ni kuficha ring, tukeduma featuring. Sprite lean, na nicotine. Dry jean, na nicotine. Hi honey, I'm home. Nazi kindergarten magithesha. Since kindergarten na daingi Kim Kardashian. Mombasa, Naivasha. Ama ni kupeleke Rhodesia. Ama dampa kamoro. Acha ni ani kuwa igoro.
MC, still MCA, USA, USB, naka charger type C. Character wime develop viba, ADHD, ndani ya ABNB. MC, still MCA, USA, USB, naka charger type C. Character wime develop viba, ADHD, ndani ya ABNB.
Yo. This year niko fully loaded. MCA mbele ya wase schooli gode. Choose kazi cho uchumi ngori. Usilize nafanya nini niko shugli zote. Usimess na hii shit ni deep. Dem yako siku mdishin limpimp. Kurura windows ni tint. Karawa na chunguza ninyo ina stink. Brethren, how you behaving? KSM vitu tulifanya Airbnb. MC wenu bado MCM. That's why they can compare me and them. Juya chats kama VOM. Juya cash uone violence. Niluliza motherland ama ubewe bands. Kovu on demand, warazi wana tense.
MC, still MCA, USA, USB, naka charger type C. Character wime develop viba, ADHD, ndani ya ABNB. MC, still MCA, USA, USB, naka charger type C. Character wime develop viba, ADHD, ndani ya ABNB. MC, still MCA, USA, USB, naka charger type C. Character wime develop viba, ADHD, ndani ya ABNB. MC, still NCA, USA, USB, naka charger type C. Character wime develop viba, ADHD, ndani ya ABNB.